head to the double eye.
Now sing the song, this one.
Oh my god, baby, this time.
Yo, hey yo, my cheese to the freeze, go the streets, be the peace. Cease, now my cheese, my degrees, yes, I cease. Wiz, is, vishun, give it peace. Hanith, akatish, yanga, he's, bazish. Kitaki na hela, wanaranda mamwela. Wanangu wamekwenda kula ugalwa bure jela. Mipasuo madera, usijio kajitela, utapangusa.
Mama's no masala.
Ajira zimejejiringa, wira zimesafiri. Hasira zimenawiri,
knock, knock.
Hadhira ya kijangiri, mawizard na makateri. Kwa giza bila kandiri,
non-stop.
Ona mtoto, ana mtoto, msoto, una msoto. Doto zina ndoto, ona moto, uko moto.
Eyo masela wangu we, mimi ndo mwanenu. Sina nguvu tena, ya kutoa ubingwa.
Itani ya tari, kili uwa baba, kili uwa mama, kili uwa wana.
Ya we, kama Bob Marley.
Funza darasani, sio unajifunza mtaani. Vyeti vipo kabatini, kila kona tafrani. Kila kukicha bora ya jana kuliko leo mwana wane. Macho nafikicha ili nione kitoweo cha kupeleka pwani. Kazi nayofanya na nilichosoma tofauti. Kitaa kweli ni noma, sipati picha nikiskuti. Sometime mpaka nawaza kama ni vipi, bora ni nyuti. Ila pi ananambia kaka mkubwa tukaze buti. Nawaza nipige bunda kwa tabombeki. Bongo chuma ulete na chopata wala simeki. Ni mcheki Mudinyo au Hamidi, mwana gugala sino sweat. Nigonge la kuchumpa jizi kichupa univest. Bilinge na mamwela tumesha choka kila kukicha. Bongo nyoso kama mazombe tunavyoishi kwa kujificha. Masela wangu we, kilichobaki tujichekecha. Tumesha tenda sana we, mafazila zenyewe ni mateke.
Uya we, kama Bob Marley.
Sound.